Yeah, jabula kakhulu kuba lapha ngiya yithakasekele imikhuleko yenu lapho nizwe ngengozi encane engibe nayo ukhombisa nje ukuthi uSathane angeka kuthathe kuze kube uNkulunkulu selungele. Futhi ngiqekele ukuthi abaningi benu bayazibuza ukuthi kanjani kwenzekeni bengihlala njalo ngingothandwayo njengoba nazi ngiokuzilibazisa kwami noma lokho engiziphumuza ngakho ngokuyodoba noma ngiye ezansi enkanjini ngiyodubula noma ngiye kozingela noma into enjalo ngiyajabula ngalokho. Kube bengidlale igalofu bekuzobe kungale ngaphandle lapha besifazane abanqunu uhafu futhi ukube bengingumdlali webhola niyazi ukuthi bekuzoba yini lokho kodwa ngiyajabula ukuthi bekungaphandle njengokudoba ukuzingela nezinto futhi bengihlala ngizithokozela ezinyeza lezo ziphamo ezinkulu ama weather by Magnum futhi ngicabanga ukuthi omunye ngabe wangithekela sona ukuba bengisho ukuthize ngaso kodwa ngikugcine kimi ngoba kuyimali eningi kakhulu abayifunayo ukuba uyifake lapho nami ngazi izithunywa zenkolo ezingezi nazicathulo ezinyaweni zazo uthike uvumele umuntu akhokhele lokho athathe imali engako futhi akhokhele isibhamu esikhulu na mfowethu Art Wilson unikeze ubhili emuva lapho imodel 70 iWinchester kungekudala i-257 Roberts umnumzane Weatherby wakhipha iphepha ukuthi angathathe leso sibhamu oshintshweni oluncane nje lapho futhi yenze iWeatherby Magnum ngaso siphephe ngokuphelele ngakho mfowethu Rodney uza lapha enkonzweni mfowethu Rodney Armstrong wasihambisa futhi wayo siguqula saba yiweather by Magnum kwenzekile nje sangaguquleka kahle ngakho ngesikhathi ngisiqhumisa yiWinchester company ithi isibhamu sabo sizokwazi ukumela umfutho ongamaphawundi angamakhulu angamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye uyazi ukuthi lokho kungaba yini futhi ngangiphakamisa isibhamu nje umfuthi Woody odlela lapho nami futhi kwakucishe ukuba yintshi esweni lami kanjalo futhi umfuthi owaqhuma amaphawundi angamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye amayadi ngamashumi amahlanu umpopo isiphamu waphuma ngasemgqeni ngamayadi angamashumi amahlanu ipawuti laphuma lashona imuva ngalendlela lesiphamu savele nje sahlakazekela esandleni sami ilanga lomlilo nje laphakama njengophahla lapho futhi kwaba yilokho kuphela engakwazi umzuzwana noma imibili futhi ngaphaphama igazi laliphuma lijaza kanje futhi ngacabanga ukuthi bengibulewe ngakho ngathi nje ukuphatha isandla sami ngisiphakamise kanjalo kwesikashana nomfowethu wothi ngazama ukubuka futhi angekwazanga ukubona ngaleliso futhi ngangingakwazi ukuzwa inhlobo ngangizizwa sengathi ngangihamba phezulu emoyeni futhi ngabona umfowethu wothi ehamba ebheke ngokwakuhlosiwe ukuyobuka ukuthi inhlamvu ishaye kuphi futhi ngazama ukumnakisa wayesefika lapho sase siza sinyuka futhi indingilizi yezimvithi yezenhlamvu yayize ngqonga sesisweni futhi ubuso bami babubukeka sengathi uvele nje waphonsa iyembeka kubo lapho ivele iyaqhumela ebusweni bami futhi izingcezu ezinkulu zazinamathele nje ngenhla kweso futhi zenze indingilizi egake ithambo lamankanga ngqo nethambo lokwebhezilwe ekhanda lapha udokotela Ade wazikhipha izinsukwini ezimbalwa kamuva kusobala ngosuku olulandelayo udok wayesesibhedlela yena qhubulo wakhe bangithumelela kwispecial seso wathola indingilizi ngezazi nje kwehlo cishe izingcezu ezingamashumi amathathu zezimvithi zenhlamvu zahamba zashona ekujuleni enhlamvini yeso angeke kukhishwe yahamba yagejwa kubona kweso futhi yenze indingilizi ngokuzungeza kanje wathi into yinye kuphela ngiyaziyo wabhalela udokotela Ade incwadi wathi inkosi yenhle kufanele ukuthi beyihlezi naye ebhentshini kuvikele inceku yayo noma ukuba bekungenjalo bekungeke kusale ngisho ikhanda kuye konke umfowethu Woody ayengakuthola bekuyoba nje ukusuka lapha uyezansi nebo lowo mvutho owaqhuma waya emuva angazi ukuthi kwakwenza kanjani kodwa lelo bawothe likhulu elisindayo elaphuma kwi-Model 70 laliqhume lonke lashona le emuva uma uyazi i-Conservation Club lapho ikhona khona konke kuyofika le hokweni lezinyamazana idiye futhi enye ingxenye yesibhamu asizange siyithole ngakho kuvele nje kukhumbisa ukuthize nginentshumelo ngolunye usuku kulokho inkosi Thanda ngokuthi kuguqula kukahle kodwa kungcono kugcine kuphansi uma kungamiselwanga ngaphambili emthwalweni okuthathayo kuzoqhuma ngaso sonke isikhathi kunjalo ngakho ungazami kungcono ukuba ngokwasekuqaleni Kodwa hayi ukugcona kusuka manje bukani leboko oh kusobala ungacabanga ukuthi izinto ziyoshiwa kanjalo kodwa ngokwazi kwami lapho akukhonto nayinye kusobala izindlebe zami ungacabanga nje isenakho ukungenketha uma le microphone wawaza ingakho nje bengingekho lapha kulokhu kusa uyakhuluma uyakuzwa kuqhuma imuva laphambili kodwa bangithatha bangiyisa ngale kwispecial sathi ingaphakathi lendlebe alivuvukele ngisho bese ke kuba yiso sathi uzobani kubona nje njengoba bekunjalo ngaphambilini sathi kungene ngezansi kokubone kweso futhi kwenze indingilizi ngasenhlamvini yeso yazifaka lapho wathi uzohlala unezimvithi zezinhlamvu ngathi bengelokho nginakho kusukela kule minyaka emibili kudala lokho kuvela kwelisinye futhi uRobesini emuva laphaya ngabiza futhi ngangimtshela ngakho wathi ngakunaki lokho wathi nginamapound amabili noma amathathu kimi washo njalo kumakade bona obuyimpini ngakho kungeke kube buhlungu ngibe nenqaba yakho futhi ngikhumbula umbono wenkosi kungekudala liyangikhumbula ngixoxa lapha na kumnandi benkosi ngalokho kusa wathi ungesabi noma yini noma aphi lapho uyakhona noma yini ngoba ubukhona obungidluleki buka Jesu Kristu bunawe noma aphi lapho uyakhona ngakho yena angeke akwazi usathane angeke angibulale kuze kubaye lapho uNkulunkulu ethi sekuphelile niyabo angahle akuzame kodwa ngeke aphumelele ukukwenza ngakho konake into engavamile bengiqhubeka noma kanjani ngiqhubekela emhlanganeni wami engikwazi ukubona ngaleliso langekho sincwele kahle futhi bengiqhubekela emhlanganeni noma kanjani futhi ke bona umfowethu obeya endaweni yezokongiwa yasendiya kudingeka ukuthi ukhanselele lo mhlangano noma ukuhlehliswa ngize ngibuyele West Coast futhi ngiye West Coast ngakho sizothatha umhlangano lapho futhi ngalesi sikhathi umfowethu Aden Bright ungibambile futhi ke uma lo mhlangano sewuphelile ngizophinde futhi ngiye Anchorage eAlaska sizathi ukuthi benginike kakhulu abaningi benu bayakhumbula umbono ngibe nawo lapho ngadubula khona ibhele limpunga ibhele ngamafiti ayisishiya galolunye limpunga nebandla liyakhumbula ngixoxa lapha neCaribou nginemingi ikhumbulani ukuthi kusethephini lapha ngibone ibhele likhulukazi linsundu lokho kungahle kuba ikhodi yakhe futhi bekungeke kusebenze lapha eCanada ngoba awekho lapho nebo kodwa noma ngabe iyoba kuphi iyoba khona longu isho kanje inkosi iyoba khona nebo futhi manje ngiyanibonga ngoku ngikhulekela bengazi ukuthi iningi lelo lizobe likhuleka uma lizwa ukuthi ngilimele futhi iqembu lilodwa nje elincane elindelekazi yami emuva lapho Rebecca ibhalele dadewethu dawo oza ngalapha ebandleni incwadi futhi wamtshela ngakho futhi washayela umida ebusuku ubuthi abube bubili emva kwalokho wathi ngazi noma wasiza nemaqabo kodwa sonke sibuthana lapha ndawonye umfundisi weMethodist nomfowethu Brown isihlobo sabo nabo bonke bahlangana ndawonye bangikhulekele busuku bonke wathi ngazi noma uNkulunkulu wezwa yini nomaqabo kodwa sasazi ukuthi umfowethu Brown wakhulekela abaningi kakhulu sicabange ukuthi singamkhulekela ilelo hlobo aluzwayo yabo kulungile lezo uhlobo lunjalo Ufuthi Chris omunye wabazalwane bethu lapha usathana nemlandela maduze nje washayisa umsele wavele nje wasiko kwakhe ngokuphelele angiboni lokuthi uze waphuma kanjani kuyo ephila futhi ngakho ke ubelele ngaphandle lapha esibendela futhi wathi bekunomfowethu omncane weza evela eNyelbani othiwa uMedgar futhi wathi fowethu Chris ngifanele ukuza ngizokukhulekela kodwa wathi inkosi ikubeke nje enhlizweni yami ngakho angikwazi kuzibamba futhi waphuma nje futhi waguqa phansi wasesho umkhuleko omncane futhi waphuma uNkulunkulu waphilisa umfowethu Chris khona lapho niyabo ngesikhathi niyabo isipho sokuphilisa emzimbeni kaChrist niyabo ilinga ilunga kwelinye ucacabange nje ukuthi ngoba nje uyilunga yale bandla nje ukuthi uyilunga nje njengaloma kubani umunye lokho kunjengomunye wami nje njengoba lengalo eyingalo yami noma lendlebe indlebe yami nebo yilunga lomzimba kuphela nje futhi sonke si uma ilunga lelodwa lizobuhlungu wonke amalunga ezo ubuhlungu kanye nalelo ubunye yeka ubunye bubusisekile manje ngakho emva kwalokho manje ngithathe ezinye futhi izinkonzo futhi ngezwe isikhathi esincane lapho kobusuku futhi nethabenakele uma inkosi ithanda futhi uma uNkulunkulu ethanda kuleli sonto elizayo ekuseni ngifuna ukukhuluma ngomkhondo womprofiti futhi ke ethabenakele kusasebusuku noma ngesolebusuku ngisenza lapha eGospel Tabernacle omunye wabafowethu umfowethu uRadel ngifuna ukukhuluma ngendaba ethi ukudedela ingcindezi uma inkosi ithanda bese kuthi ke ngolesibili landelayo sifanele sisuke khona-ke siye eWisconsin nengongothela yesifunda yeFull Gospel Business Band futhi ngizoba lapho ebusuku obuthathu lokho kusephili yini kamalelelo dolobha na yemukelwe Green Lake eWisconsin nini ngolwesine ngolwesihlanu nangomgqibelo ishumi nesikhombisa ishumi nesishiyagalombili neshumi nesishiyagalolunye eGreen Lake eWisconsin engqungqutheleni yesifunda bese ke ngesonto zingamashumi amabili ngise-Chicago ehole elikhulu esikole esiphakeme lelo hole elikhulu elifanayo esasikulo ngesikhathi sokugcina yalikhumbula igama lalo na ihole elikhulu lase-Stephen Mather High School yangesonto entambama bese ke ngomsombuluko ngingale ngiyalikhohlwa igama lendawo lapho inkosi ikhombise khona ingqungquthela ngalesi sikhathi ne-Ministerial Association of Chicago umhlangano nami ngokuxoxisana ngezifundo niyazi ngathi futhi inkosi ingikhombise ngaleya kuleyo ndawo kungumhlangano wokuvalelisa umfowethu Joseph Boze ozobe elapha kusasangendiza ukuzongibona nephathi yakhe yokumvalelisa ngomsombuluko bese ke siza ngo ekhaya bese siyahamba-ke ngoba kuzobe sekuyisikhathi sokusuka siye eSouthern Pines eSouth Carolina noma eNorth Carolina bese ke sekuhlele Columbus eSouth Carolina bese ke siye eCowperthwaite eWest Coast bese ke sikhuphuka sitabule eGrand City futhi senyuke singene eSpokane siyongena eCanada bese ke siye eAlaska ngakho sikhulekeleni sidinga ngempela imikhuleko yenu futhi sifundisiwe embhalweni ukuthi zonke izinto zisebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu futhi ngiyakholwa kusukela kulokhu futhi ngibona ukwethembeka kwabantu nokunyini kunye ubunye wathi bekungenzeka kanjani futhi uNkulunkulu bengakuvumela kanjani na bengingabulawa emgwaqeni ngisaya ngaphandle lapho ukuthi ize noma ukunye ube nento ethize kukweqa khumbulani imibhalo ngeke yehluleke zonke izinto zisebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu futhi uma ngiyazi inhliziyo yami ngiyamthanda ngimthanda ngayo yonke inhliziyo yami futhi kusisondeza kancane sisondelane futhi ngicabanga manje ukuthi yilowo nalowo ozwile ngakho angeke akwazi ukuqonda ukuthi nisele kanjani ikhanda noma amahlombe nebo futhi ngihlezi kukho konke lokho kuqhuma lokho kusondele kangaka kimi obekungacishe kube ngamaphawundi ayizinkulungwane ezimbili eqhuma ngqo ebusweni bakho nebo lokho kwenele nje ukuthi kukuhlakaze nebo kuvele kuyishanyele nje uma kuqhumisa ibhama esinamandla sitsimbi futhi kuvithize lo mbhobho uphumele lapha emgqeni wamayadi angamashumi amahlanu nolomphini wesibhamu kumele nisibonile isibhamu nje akubukeki nje kuyisibhamu izincezu nje ezibuthiwe futhi ke kulokho ngaphandle kwesici esisodwa akadukise uNkulunkulu ophilayo kwenele nje ukungivimba ukuthi ngenyukele phezulu lapho kuze kuba igama elivela ku-Eddie ukuthi angifanele ukuba ngize ngalesi sikhathi umuso obangalisayo umnandi kangaka umsindo owasindisa umpofu njengami futhi kusenza sazi lokho ukubonga uNkulunkulu ngokuba nathi uNkulunkulu nathi futhi sibonga kanjani pho manje ngishilo lokho kusa ukuthi bengicabanga ukuthi ngizokwehla waseke mfowethu igugu lapha ngenkathi kubuye ngathi kudadewethu wodi namhlanje ngiqagele mfowethu levit ubhili wangibiza wathi lalela umlayezo uma ungakwazi futhi ngikholwa ukuthi ubhisi omncane waleyo nsimbi uye wasebenza futhi wehlela ngezansi phakathi esweni lami lapho ubungileke indlela embi impela ukuthi ngihambe kodwa sewuphumile manje bawuwashile waphuma futhi ngakho-ke wathi kusihlwa bengicabanga ukuthi ngizokwehla futhi lowo mfowethu oyigugu mhlawumbe shubayela kanjalo ngiyazi ukuthi kuyini uma unenkonzo eyodwa enkulu bese-ke usha izwi ngempela niyazi nomphimbo ushisa futhi ubuhlungu ngakho ngicabange ukuthi ngizoya ezansi futhi ngithathe imibhalo embadlwane ukuthi ngiyifunde ngicabange ukuthi ubusuku besidlo ngihlala njalo ngifune ukuthatha isidlo senkosi ngakho-ke benginabangani abathi ababe babili bakhona lapha ndawo angiboni kahle kakhulu njengoba niqonda kusenomuthi ibeladona kulelo hoso livuvukele ithi nje ukufikiza futhi ngakho-ke balapha abangani nezihlobo zomfowethu omuhle igugu u-FF Bosworth osenkazimulweni ngakho inkosi ibabusise labo bantu sibe nje nomkhuleko wabo egumbini lingemuva Manje ningakhohlwa ngolesithathu ebusuku enkonzweni yethu yomkhuleko yaphakathi leviki futhi ngicabanga ukuthi umfowethu Jackson eyake ingolesine ebusuku futhi umfowethu Junior phezulu lapha use noma umfowethu Randall ingolesithathu ebusuku futhi ithabenakele eUtica ingolesithathu ngolesine ebusuku bese ke ngibuya lapha ngesonto kuseni ngenkonzo yebandla. Futhi ke manje futhi ngesonto ebusuku ngizihlangana nomfuthu Radel bengizokwenza ngolesithathu ebusuku kodwa ngeviki elilandelayo kodwa ngingeke ngikwazi ukwenza lokho ngakho ngibe sengiyibeka ngesonto ebusuku kodwa manje abantu lapha eThabanakele bahlala khona lapha eThabanakele niyabo ngoba ngenyukele kumfuthu Radel ngalobo busuku nje ukukhuluma hayi malana nenkonzo yokuphilisa futhi kodwa khumbulani hlalani ngo endaweni yokusebenzela khona lapha eThabanakele lena indawo yenu niyabo futhi ke zolindela isikhathi esihle futhi ke nisikhulekele nonke sisahamba sithemba ukuthi uNkulunkulu uzohlangana nathi kusihla manje nje ngaphambi kwesidlo futhi manje ngicaba yilezo kuphela yini esinazo izimemezelo esizaziyo na manje ukubeka indlela ini futhi na ngumncwabo. Oh yebo, umncwabo ka omunye umfowethu bavangeli bethu balele eThabanakele lapha nje u awu ungomunye wethu lapha uyaphuma futhi eluse futhi ashumayele umfowethu JT panel mama wakhe umncane igogoshonile ngoba ibusuku umama umncane oqhothile umpunga futhi uzoba se Edmonton eKentucky inkonzo yomncwabo ikusasa. Ngiyazi abaningi benu bebezibuza bebengayisa izimbali kuye kodwa asikwazanga futhi indlela kuphela ibandla ebelingayisa ngayo izimbali lapho bebemele bashaya ucingo bese bethumela umhambisi iposi azikhiphe futhi kuzodingeka zihambe kusasa noma zifika lapho noma qhabo izimbali kwenza kube nzima. Kodwa ke mpela sifuna ukuzwelana naye umfowethu nomfowethu panel ngokulahlekelwa ngumama wakhe kungukuthi ngenze okufanayo maduzane nje futhi ngiqinisekile ukuthi udadewethu Spencer nabanye abaningi lapha abahlanganyela ekuzwelaneni nabo usanda kuhamba emathunzini nezinsizi. Manje sikhulekisa amakhanda ethu umzuzwana nje ebukhweneni bakhe ngumkhuleko. Manje ngifuna kuba ningikhulekele futhi kuthi ukubanzima lapha kusihla ukuzama ukubona nalokhu kukhanya kufikiza futhi iso lami likahle kodwa bafake umuthi iBelladonna kulo kuba livuleke niyazi ukuthi kuyini futhi belilokhu linga leyo ndlela cishe izinsuku ezisithupha manje yabo futhi uthe lingahle lihlale linjalo elinye iviki noma izinsuku eziyishumi ngakho ningikhulekele futhi ke ukwawaza kule microphone woni kushaya ubondeni ningikhulekele futhi ngingasibona isandla sakho noNkulunkulu njengoba unesicelo vele uphakamisa isandla sakho uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko njengoba sihlangana ngobuqotho futhi sikhotheme manje.
Our heavenly Father, thou hast chosen
baba wethu wasezulwini wena okhethile ukuthi sifanele sibothele ndawonye kuyintando kaNkulunkulu ukuthi sifanele sizihlanganise ndawonye lapho sibona usuku lusondela nalokho njalo njalo nkosi ukuthi sizisondeze eduzane nawe naseduze komunye nomunye ekuhlanganeni kwenhlanganyelo ngegazi likaJesu elichithiwe lenza ukuba kwenzeke.
We're so grateful.
Sibonga kakhulu kulobo busuku Nkosi. Angikaze ngibe nokubonga ungaka ukuba lapha Nkosi. Mina nginokubonga nje kakhulu kuwe. Angikwazi nje ukuthola amagama ukuzokalisa ukuthi ngibonga kangakanani ukuba ngibone nokuzwa nokuba phakathi kwabaphilayo lapha emhlabeni ukuqhubeza ivangeli. Kusenza sibe ngababonga kakhulu Nkosi uma sibona ukuthi kuseduze kanjani lokho kuphela lapho amadoda okuqonda okukhulu nje qala ukunwaya ikhanda lawo wathi kungake kuze kube kanjani na kuphela izandla zikaNkulunkulu. Ngakho ke ngikhuthabisa ikhanda lami ngokuthobeka Nkosi ukubona ukuthi isimangaliso sanikezwa mina ukuthi senziwe lapho la inceku yakho yayime khona. Ngibonga kakhulu futhi manje baba nginikele impilo yami kabusha ekusebenzeleni wena futhi emva kokuhamba izandla lapho ukaze kube khona empilweni kusendele kufeni kunanga lezo zikhathi bese ke uyaphila ngakho ngibonga kakhulu. Manje ngikhulekela bonke lababantu abaphakamise izandla zabo kulobu busuku ngamunye wabo ubenesicelo futhi abaningi babo banokubonga cishe bonke Nkosi ezinhliziyweni zabo ngalokho benzele khona nabo. Now we've come tonight to assemble. Manje sizile kulobo busuku kuba sihlangane emcimbini ukhethekile kakhulu ngokuthi ukuthatha lokho esikubiza ngokuthi isidlo noma isidlo sokuzidla senkosi isidlo ngokuxoxisana noma ukukhulumisana futhi lokho esikwenzayo manje inkosi ukukhulumisana nenkosi yethu ukuxoxa ukukhuluma silinde kuye ukuthola impendulo yakhe.
And now, Father, we pray that you'll commune back to us tonight.
Futhi manje baba sikholela ukuthi uzoxoxisana nathi kulobo busuku ngezelilotshiwe futhi usinike ukuthize ezinhliziyweni zethu ukuzinzisa uhambo lwethu inkosi futhi usinike sibindi sisha futhi ubusise umilusi wethu inkosi umfowethu oyigugu inceku yakho nomkakhe nomndeni nabadikoni nabaphatheli na wonke umuntu oza ebandleni.
Oh God, draw us.
Unkulunkulu sisondeze kakhulu kuwe kwangathi kungaba khona njengoba imbongi yathi libusisiwe kodwa ilibophela izinhliziyo zethu ethandweni lobuKristu ukuhlanganyela kwethu kwengqondo yobuhlobo njengaleyo yaphezulu siphe khona inkosi. Busisa zonke ezinye izikhonzi emhlabeni jikelele futhi manje baba sihliphulele isinkwa sokuphila njengoba silindela kuwe egameni likaJesu Kristu umntwana wakho othandekayo siyakucela amen.
Now many people like to mark down the words where
manje abantu abaningi bayathanda ukubhala phansi amazwi lapho umshumayeli angahle afunde khona futhi ngine kule ntambama emva kokuphuma nomfowethu uNoti Dewethu Wood besithe zansi kuyobona umfowethu Gobel Robertson futhi ngakho sikwenzile egumbini lakhe lombukiso. So, ngakho sabuya futhi ngacabanga uDr. Dewethu Wood bengitshela ukuthi umlezo omuhle kanjani pho umelusi wethu abe nawo kulokhu kusa futhi kwenzekile nje ngacabanga ngomfomncane bandla angahle kuba unomphimbo obuhlungu futhi nami nginawo kodwa ngicabanga ukuthi singahlephulelana lokhu ndawonye mhlawumbe uma engicele ukuthi ngikhulume futhi ngabhala phansi amanothi ambalwa lapha engingathanda ukukhulumela kuwo. Kuqala siphenye kwabaseKorinte besibili esithupha isikhombisa kuya kweleshumi kwabaseKorinte bokuqala isahluko sesithupha ivesi lesikhombisa neleshumi kufaka phakathi bese ke kuba uGenesisi weshumi nane ishumi nesishiyagalombili kuya kweleshumi nesishiyagalolunye futhi sidonse lapho inkosi ithanda ikhona noma ingcikithi endikimbeni futhi manje ngizofunda kusukela kwabokuqala noma kwabaseKorinte besibili okokuqala kwabaseKorinte Korinti besibili isithupha isikhombisa kuya kweleshumi.
By the word of truth, by the power of God, by the armor
ngezwi leqiniso nangamandla kaNkulunkulu nangezikhali zokulunga zesokunene nezesokhohlo ngodumo ihlazo nangokuhletshwa nangokutuswa njengabakhohlisi kanti singabeqiniso.
As unknown yet well known, as dying and behold we live.
Njengabangaziwayo kanti saziwa kakhulu, njengabafayo kanti bheka siyaphila, njengabalayiwayo kanti asibulawa, njengabadabukileyo kepha siyathokoza njalo, njengabampofu kepha sicebisa abaningi, futhi njengabangenalutho kanti sinakho konke. Genesisi ishumi nane ishumi nesishiyagalombili kuya kweshumi nesishiyagalolunye.
And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was a priest of
Melchizedek inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini wayengumpriesti kaNkulunkulu ophezukonke wambusisa uAbrahama wathi makabusise uAbrahama ophezukonke umphathi wezulu nomhlaba.
And if I would call it a text, I would like to speak on the subject, the possessing all things.
Uma bengingakubiza ngesihloko ngingathanda ukukhuluma ngesifundo ukuba nakho konke njengakwabaseKorinte lapha thina kushilo ukuthi sisimpofu kepha noko sinazo zonke izinto ukuba nakho konke manje ngiyakuthanda lokho.
Now in Genesis we read of Abraham meeting this great man called Melchizedek, who was the possessor.
Manje ukugelezi sifunda ngo-Abrahama ihlangana nalendoda enkulu ebizwa nguMelchizedek owayengumnikazi wakho kokubili izulu lomhlaba. Khona-ke wayengumnikazi wezinto zonke, umnikazi wezulu nowomhlaba, okungukuthi wezinto zonke.
Now, we know the story of Abraham and what had happened. He had
manje siyazi indaba ka-Abrahama nokuthi kwenzekani. Wayebizelwe endaweni emsebenzi, wayebizelwe ngaphandle kwezwe lakhe, izwe lamakhaledi, nedolobha lase-Uri. Lapho wayekhona khona noyise nabantu bakubo, futhi lapho kusezansi ezigodini zaseShinari, mhlawumbe yizwe livundile.
And Abraham, as we understand, wasn't any special person in the
futhi u-Abraham njengoba siqonda wayengeyena umuntu okhethekile kangako emehlenezwe, futhi ngandlela thize wayengesiye inkosi noma ubukhosi noma isikhulu, wayengumuntu nje bhaqa, futhi wayeshadile dadekwabo ingxenye kwakungusara, futhi mhlawumbe wayemshade lapho wayeseseyintombi, futhi uNkulunkulu wayembize neminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlane empilweni yokukhonza, futhi kwakufaka phakathi nomsi.
And right here we could start.
Futhi khona lapha singathi siqale. Ngikholwa ukuthi uma uNkulunkulu ebizela umuntu enkonzweni, uma indoda ishadile futhi yena umsizi, ubiza umkakhe naye ngoba bona bobabili bamunye.
And so wherever we find later on that God possibly would have killed Sarah.
Futhi ngakho-ke nomaphi lapho siyajola kemuva ngalokho ukuthi uNkulunkulu ngabe wambulala uSarah ngesikhathi engabaza umlezo engelosi eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu kamuva, ngesikhathi behlezi ngaphansi kobuoki ngalolo suku. Kodwa ngenkathi ehleka ngesikhathi ingelosi imtshela noma itshela u-Abrahama ukuthi izoba ngumama, futhi Sarah wahlekela ngaphakathi. Wayesethi, ngingaba kanjani mina ngimdala na eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye budala, nomyeni wakhe eneminyaka eyikhulu budala, okwakhe owesilisa isibeletho sakhe sasesomile iminyaka, nomzimba wakhe wase ufane nofile. Khona-ke wayengaba kanjani-ke nomyeni wakhe, futhi na futhi wazihleka yena uqobo, futhi ngelosi nomhlane wayo ifulethele ithende yathi, uhlekelele uSara na, futhi wakuphika. Manje lokho kutshela uNkulunkulu ebusweni bakhe ukuthi unephutha, yabo, futhi lokho kwakungasusa impilo yakhe. Kodwa uNkulunkulu akakwazanga ukususa uSara ngoba wayeyingxenye ka-Abrahama, yabo, futhi wayenesivumelwane naye, ngakho kwadingeka ahambe naye. Ngakho wayengenakuthatha u-Abrahama noma athathe uSara ngaphandle kokususa ingxenye ka-Abrahama, no, ngoba laba bobabili bamunye.
A beautiful type of us today, unworthy. Worthy of death when we sin, but God
mfanekiso muhle wethu namuhla abangafanelekile abafanele kufa ngenkathi sona, kodwa uNkulunkulu akakwazanga ukusibulala ngoba uzo siyingxenye kaKristu, yabo, nongumusa wethu ngoba sisebunyeni noKristu. Ngaba kusiwe yini umcabango omuhle, ubunye noKristu na? Ngakho, izono zethu uma sizenza sifanele sizivume masinyane ukuthi ziyiphutha, ngoba uNkulunkulu bengathatha impilo yethu, kodwa igazi liyaphendula esikhundleni sethu, futhi uNkulunkulu angeke aleke lelo gazi, yabo, angeke nje akwenze ngoba isithembiso ukuthi angeke akwenze. Ngakho angeke phule isithembiso sakho qobo, yabo, ngakho uNkulunkulu uzithole qobo lwakhe, njengoba kwakunjalo wathungwa, yabo, angeke aphule isithembiso sakhe. Futhi wakwethembisa ngalelo gazi, okholwayo waba nokuphila kuphakade, futhi angeke asephule leso sithembiso.
So we find that Abraham in obedience left his home, left his
ngakho siyajola ukuthi u-Abrahama ngokulalela washiya ikhaya lakubo, washiya izwe lakubo, futhi wayehlukaniswa naye yonke into, sonke isikhundla sakhe sasemhlabeni, impahla, ukuba ahambe aye ezweni elingaziwa egongobala, umfanekiso webandla. Sicela ukuthi sishiye konke okukulelizwe ukuze silandele uKristu.
Now we find Abraham following on year after year.
Manje sijelo u-Abrahama elandela unyaka nonyaka, futhi wahamba nengxenye ethile okwakunguyize, futhi wafa khona lapho, wabe sethatha umshana wakhe okwakunguLoti, noLoti wasehlukanisa yena uqobo ngenxa yokuphikisana, futhi wayezansi ukuba ahlale eSodoma, nokho wayeyingxenye ye-Abrahama. futhi uNkulunkulu wanike yizwe nakho konke ukuba kungaphakathi ezweni ku-Abrahama waba yindlela ifa yakho konke. UNkulunkulu wathi buka empumalanga entshonalanga enyakade naseningizimu futhi konke kwalo kungokwakho nenzalo yakho yemva kwakho lonke lakho. Manje kulusuku u-Abrahama kwamhambela kanzinyana futhi uLoti kumhambela kalula ebhukude esonweni. Kulula kanjani pho futhi isono sibukeka sijabulisa kanjani futhi sibukeka simsulwa kanjani? Manje lapho uLoti esho lokhu, nqobo nje uma ngikholwa, ngikholwa kuNkulunkulu ngakho kungani ngingehleli lapho eSodoma futhi kuzoba kahle ngiyikholwa, kodwa kwakungalungile.
See, God, when he called Abraham, he called him to separate himself from everything.
And that's what we have to do. God called him to separate himself from everything. That's what we have to do. God called him to separate himself from everything. That's what we have to do. God called him to separate himself from everything. That's what we have to do. Mina bani ningathi icabange lapha manje nakho umfoti Branham mina ngezinye izikhathi ngiyalingeka kuba ngebe noma ngezinye izikhathi ngiyalingeka kuba ngipheme noma ngezinye izikhathi abesifazane bacawa ukuthi ngilingwa ukuba ngigqoke njengabantu bezwe niyazi izingubo zokugqoka zokungaziphathi kahle lezinto ngiyalingwa abanelekazi abancane. Manje cabanga ukuthi lokho kuyalingana uthi wanike ngalapha lapho ufanele ukuqaphela wonke umnyakazi omncane yabo ukwenzweni kuyinto enkulu kanjani ngalaba futhi yini abazofanele bayiphendulele ngoba ufanele uphendule ngomphefumulo wakho Qobo, kodwa thina sizofanele siphendulele wonke umuntu esikhuluma kuye. Yabo ngakusathayo hlala njalo lapho ungathi kona wena akusiyo yini ingubo yokugqoka enhle encane na konke kuyiphutha kuyigqoka kodwa yinhle yini na ingakenela kahle nje ikuphi kimi. Manje lokho uyazi ukuthi lokho kuyiphutha kodwa kufundisa ufanele uye kulo mhlangano lapha lole yiwo nje bathi muhle kakhulu imandla kepha nokho ufanele ulinde futhi uze uNkulunkulu ethi hamba. Ndiyabo ngake uye yini ngalapha futhi ubone lo muntu lapha na lokhu yiloko naloko futhi ufanele ubhekisise uqaphele. Niyabo wo kuseka kakhulu futhi manje sifanele siqaphele lezo zinto. Manje u-Abrahama kwadingeka abhekisise naye kodwa yena esikhundleni sokwehlela eSodoma neLoti wazehlukanisa futhi wenyukela kwadula wathatha indlela nabambala abadelelekile benkosi. Lokho kufanele ukuba yisimo sethu sokuziphatha, thatha indlela nabantu bakaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi kunzima noma kulula, hamba noma kanjani, lungele kuhamba nganoma yisiphi isikhathi manje nomaphi lapho angakubizela khona. Manje emva kokuba lokhu sekuvelile khona-ke nakho kuze inkosi eyihamba indlaleni yempi nesizwe esincane sabantu phezulu lapho futhi yatheleka phansi esigwedini futhi yakhipha wonke amaqembu amancane imibuso emincane futhi yathatha ingena eSodoma futhi yathatha inkosi yaseSodoma neGomora yathatha uLoti umshana ka-Abrahama umkakhe amadodakazi akhe abantwana bakhe bonke nayo yonke impahla yabo konke ababenakho beka njalo ihlanza izwe lapho ihamba. Into enyenyeka kangaka pho inkokhelo yesono ngokufa. Uloti waqonda kungabazeki ehamba kalapho futhi mhlawumbe nentambo noma iketane entanyeni yakhe yesigqila abantwana bakhe amantombazane amancane azolengulwa nomkakhe nayo yonke into futhi mhlawumbe bafa noma ngasiphi isikhathi akalalelanga umyalo wodwa futhi mhlawumbe ayongena komunye umbuso ndawondawo ukuthi abe yisigqila zonke izinsuku zakhe.
Abraham, when he found out that Lot had been taken, that was part of
Abraham. Futhi kungenzeka ukuthi u-Abrahama washo lokhu, uNkulunkulu ungitshele ukuthi uma ngiyokulalela futhi ngihambe phakathi lapha kulelizwe buya ngipha lokhu kungokwami neLoti ingxenye yalokhu futhi ngiyamlandela. Ngakho wakha impi noma wabutha izinceku zakhe ndawonye futhi wazihlomisa wase ethatha wathatha izincebo zakhe futhi waphuma walandela waze waxosha wajola lenkosi nayo yonke lele minye imibuso emincane bukali ukuthi babeyibuthe elikhulu kangakanani khonale
But under the directing
of God, kokuqondisa kukaNkulunkulu uJenene omkhulu waze ehlukanisa waze ewela phezu kwabo wabulala amakhosi futhi wabuyisa uLoti naye yonke imibuzo emincane wababuyisela kubo ezweni lakubo lendabuko futhi sijobe sijepho sikaKristu ku-Abrahama lapho elandele sitha ebesithumbe konke noKristu yafika waze sibuyisa futhi
Now we find in this great story that Abraham on the road back coming back after the victory was over he
manje sethola kulolu yabe enkulu ukuthi uAbraham endleleni ebuyayo ebuya emva kokuba ukunqoba sekuphelile wahlala nomnikazi womazulu nomhlaba uMelchizedek oyinkosi yaseJerusalem inkosi yaseSalema okwakuyiJerusalem oyinkosi yokujula inkosi yokulunga
He had no father, he had no mother, he never did begin and he never will end.
Wayengena yizo wayengena nina akazange aqale futhi agayi kuphetha ngakho lokho kokungelutho ngaphandle kukaSomandla. Futhi wahlangana naye endleleni eyayekhaya ibuya ukuyo bulala inkosi. Wahlangana nomnikazi, lowo ngumnikazi wazo zonke izinto wahlangana naye endleleni ebuyayo. Into enhle kangaka pho.
Now, Abraham, I like this. Abraham was heir to all by the promise.
Manje uAbraham ngiyathanda lokho. UAbraham wayizalifa yakho konke ngesithembiso ukuza kwazi ukudla konke okwakungaphakathi ezweni nezwe eqobulalo. UAbraham wayenikezwe isithembiso. Manje siyaqonda ukuthi uAbraham wayeyindoda empofu kunabo bonke ezweni lonke ngoba wayehlala okwadule futhi ehlala ngokuthula noNkulunkulu.
And Lot rich lived in the city and become a governor
wayehlala edolobheni futhi waba ngumbuso wedolobha wayehlala esangweni wayengumahluleli futhi wehlilela edolobha futhi wayenawo wonke umcebo nezinto kodwa uAbrahama wayesokwadule kanye nemhlawumbe indoda empofu kunabo bonke ezweni kodwa nokho ezisho ukuthi unakho konke amen yilokho engikuthandayo
oh tonight we may not be rich in this world's goods But we possess
Oh, busuku singathi singabini ngabalothile kule izimpahla zezo kodwa sinezo zonke izinto ibandla qobolwane linezo zonke izinto noko nje empofu kepha enothile futhi enezo zonke izinto ngiyakuthanda lokho
we are A little old song we used to sing
here. Yena sisi njalo yithule lidala sasivamise kuluthule minyakela idlule. Baba wami nothile nezindlu namazo uphethe umcebo womhlaba esandleni sakhe. Amarubi namadayimani nesiliva negolide amabhokisi akhe agcwele. Unemicebo engakhulumekiyo. Uthi sikumikaze wayonke ngoba sikumntwana wenkosi. Amen. Umntwana. Uhlala njalo eyindlalifa siyazi.
All right. Abraham
kulungile uAbraham wayikwazi ukulibamba nakuba nje wayimpofu izinkomo zakhe zazilambile uLoti wathatha indawo enhle kulezo zonke amanzi akhe ayemancane izinsuku ezishisayo futhi abelusi babe sekikeli futhi yonke into yayibukeka sengathi yayingahambi kahle kuAbraham kepha nokho wayengumnikazi wayo yonke into
and today the true believer is cast out from among the people
Kujinamuzi ekhwala ngempela lilahlela ngaphandle phakathi kwabantu libizwe ngohlanyu ngingqongwele noma olunye uhlobo lokama elithukayo noma uhlobo luthize lohlanyelwe enkolo kanti nokho kuyindlalifa emazulwini onke lomhlaba babusisiwe babunene baya kudla ifa lomhlaba Oh hey ukhuluma ngokufukela kaphandle phakathi endlini yezigodi nomandla ondawo futhi uzongabi ngisho nemali enele ukukhokha irent yakho ube kanti ngumnikazi wakho konke amen ufanele usebenze futhi ukhandleke futhi ujulukele amadola ambala ukwenza iholo ukuphila kahle ukuba ufake izintathulo ezinyaweni zabantwana bakho futhi ukuba wonde umlomo wabo omncane lambile kepha nokho indlalifa yakho konke kulapha Nene bayakudla ifa lomhlaba bayalidla oh hey ngiyakuthanda lokho
Possessor of the earth what is the believer has a title abstract deeds.
Umnikazi womhlaba yini lokho na ikhole ikhole linetetele incwadi yelungela lobunikazi kunjalo ngo Jesu Kristu ukuthi uyakuba ngumnikazi wayo yonke lendalo kunjalo abamnene bayakudla ifa lomhlaba Abraham waye ngelithatha lelozo ngoba futhi okwakukulo uNkulunkulu wamnika lona futhi uLoti wayeyingxenye yalelozo yaku Abraham wayelungele kulo wayekwazi kubiza noma abambelele kulo
Wathi
manje uNkulunkulu wangenzela isithembiso ukuthi elaliyikho lelizwe nakho konke kukulo kwakungokwami futhi wenze isithembiso manje isihlobo sami somndeni sithathiwe nakho konke besinakho kuhambile
In other words, if I'd apply today, I'd say the church could say, Lord God.
Kamangamazo uma benginga kusebenzisa lamuhle bengingathi ibandla lingathi Nkosi uNkulunkulu nangu mfowethu lele lapho ushayiwe ngumdlavuza uhlaselwe yisifo sofuba unokuthi nokuthi ngibambe isithembiso siyifa lami wena wangitshela kanjani Amen
Then you can go after that enemy
La gola bukhona khona ke ungakwazi ukulandela leso sitha lo devil bese uyambulala ngokufanayo nje njengoba uAbraham abulela amakhosi futhi uwabuyise ifa lakhe Amen ngiyakuthanda lokho kubhekiswe ekholweni
Yet Abraham had
Kuba kuAbraham wayelungele izithembisweni futhi izithembiso zasingesakhe nokho wayidingeka ukuthi halo kuzo sithathe Amen nakho lapho khona Ikhole namuhle nokho siyizindlalifa kuzo zonke izinto nokho siyizindlalifa kuso sonke sibusiso sikamoya zonke sibusiso senyama zonke sibusiso eBhayibheli elisethembisayo nokho ufanele ulwe lonke iyintshilaso
That's the way God has got it set up.
Inondlela uNkulunkulu akudlela ngayo bekuhlela njalo kungaleyo ndlela. Ufanele ulo ukuze uthole lokho kwaziyo ukuthi kungokwakho. Ufanele ulo ukuze ukuthole futhi lokho sifanele sikwenze manje.
You say, Brother Branham, I need healing. The promise is yours.
Amen.
Well, if you ever get it, you ain't going to get it.
Brother Branham, you think you're going to get it? You're going to have to take it away from the Savior. You're going to have to take it away from the Lula. You're going to have to take it away from the Lula. You're going to have to take it away from the Lula. You're going to have to take it away from the Lula. You're going to have to take it away from the Lula. kwedlulisele ngizekamlele lenkosi mnikazi wamazulu nomhlaba futhi ngiyithe lifa yakhe kubuyise
you took my child you got him mixed up with the wrong boy you took my boy and mixed up with the wrong girl
ngiyathemkanamu umhlanganisa nomfana ongalukile uthathe umfana wami futhi umhlanganisa nentombazane engalukile ngiyababiza kunjalo ngibiza abantwana bami ngibiza umfowethu ngibiza udade wethu yabo sathane ubathathe edlini kaNkulunkulu wabayengela ngaphansi lapho kodwa sengiyabalanda ngiyababiza
for how you know I'm an heir of all things
Awazi kanjani na? Ngiyilifa izinto zonke. Amen. Ngidingizwe khona. Ngiyilifa ngingabiza yonke into uNkulunkulu angethembisa yona. Amen. Nako lapho khona. Ngokwami ukuthola kanjani? Ngaba yinto eyenzile na? Khamba umnumzane. Isipho esingasifanele uNkulunkulu asibike zona. Futhi esethu singasethu. Usathana ngeke akwazi ukusibamba uma uya kuye ngezwe yeligunyazayo. Lo nomphalo nokukholwa ukuthi Ngokwami kubeke phansi amen uthuma ngiyakuthanda lokho Satana kubeke phansi ukuthethe kimi kubuyise ngoba ngikunika isaziso nginazo isaziso sibhaliwe khona lapha ezini kodlula bezulu lomhlaba kodwa lesi saziso singeke ngakho ngiza nalesi saziso ukuzokunikeza sona ukuthi uJesu Kristu wathi noma yini ngicela kubale egameni lakhe uzonginika khona Uma ngizikule ndaba ngqukuleka futhi ngingakabaza ephizeni yami kodwa ngikhole ukuthi lokho engikushilo kuzokwenzeka ngingaba nakho engikushilo kubeke phansi
Amen I get him started Don't get him started just him running Lay it down
Lokho kumenza qale umqalizi kumenza gijime kubeke phansi ngoba ngize ngegunye lempalo ngikholwa uyakuthola na yebo mnumzane yebo mnumzane Yini ayifanele akwenze kuqala uAbraham ukuze enze lokhu la yena wadingeka abeke ukukhola kwakhe phezu kwesisekelo sethu aliqinile lesithembiso sezilika kuNkulunkulu Bukani into kuphela inayo kwakuyisike jale sincane nje sasinceku mhlasimbe idazini futhi lapho kwakukhona mhlasimbe idlanzane le nkulunkwane yendoda ahlomile futhi indoda yakhe yayingesiwo amasosha ayeyizinceku abantu bezinkomo abantu bezimvu abelusi mhlawumbe benemimeza esithombile midala babeyixosha endawo ndawo futhi yayilele ngaphandle lapho futhi nezimvula eziningala zawela phezu kwayo yayisithombile kodwa u-Abrahama wayengabuki ukumeza ethombile noma ukungabi nesihlangu unhlobo wayebeka ukukhola kwakhe phezu kwezinika nkulunkulu nakho lapho ukhona yilokho kukwenzayo yilokho uzobalisa kanjani uma ufika lapho na lokho akukho kimi kukimi ukubeka kuphela ukukhola kwakho Amen. Manje, uma abantu abagulayo benga kubona lokho, ukukhula sekuthi kuphele njengalo sesikhathike, niyabo impela. Lapho isoni singabona ukuthi awufanele wone inqobo yabantu bayana ngoba bafanele kubabone leso yisimo esidabukisayo uma wena uthi ufanele wone kodwa uma usiqonde ukuthi awufanele ukuba wone nhlobo kunabantu abavele nje basukube futhi bakuthuke futhi bakuhleke ebusweni bakho futhi bakubize ngesilima nayo yonke enye into bayizoni zangamabomu niyabo khona-ke akusekho themba ngabo kodwa lowo muntu owenza ukuthize njalo njalo abafuni ukukwenza uyeba akafuni ukukwenza futhi uqamamanga akafuni ukukwenza wenza izinto angafuni ukuzenza akafuni ukuba yisoni unamathemba ngayo uma nje ungake umenza bona ukuthi yini iqiniso niyabo uze sithembisele sikankulunkulu futhi ubeke ukukhola kwakho kulokho bese uyaphuma uya kuleso sitha angeke nje asakwazi ukubambelela kukho kade ilokho kuphela nje ngoba ngokwakho manje ake sibuke lomfo manje lapho u-Abrahama wathi ngiyindlelive lokhu ngokwami konke kukulelizwe ngokwami ngoba unkulunkulu angikakakutholi kwamanje kodwa wayenakho kwakungokwakhe nakanjani manje zizindlalifa zizinto zonke ngabe kutshelela siyizindlalifa zase zonke izinto bephelelisende kusho kanjalo lapha siyindlalifa yezinto zonke yonke into asikathathi okwamanje kodwa kungokwethu amen hho inkazimulo ngingabi ngisho neyintshi le ndawo kodwa lonke ngelami noma kanjani impela lonke ngelethu ngelabantu ibandla amakholo umlobokazi kakristu kumnikazi wana lonke ithashazalayo Iraje yalilwele United States ilwela lokho nalokho kulwela lokho nalokho ngaleya bese ke besibiza ngokuthi siyahlanya sala nje uthule ngelakho noma kanjani amen bonke bazoba yizidlalifa zalo noma kanjani ngakho bayekeleni baphikisane futhi baqinisane ningelethu silaba abalitholayo bangeke ngisho bacabange nokucabanga ngalo kodwa thina siyacabanga noma kanjani yenza noma kanjani Ngubani becabanga ukuthi into encane bovu phezulu lapho lezi zincane ezizacile izinkomo ezimathambo phezulu phezu kwequba waye kumnikazi wakho konke kwakho na yonke iPalestine yayingeyakhe yebo mnumzane ngakho ngekathi efike endaweni lapho kufikela amanqamo uNkulunkulu wafakazisa ukuthi naye wathatha lelo dlanzane lendoda futhi waphumela lapho wase ewabulala wonke futhi wabuyisa konke okungokwakhe amen ngiyakuthanda lokho ngani na wabeka ukukhola kwakhe phezu kwedwala likankulunkulu lesithembiso kubiza lokho-ke ngazange akhe esinye isisekelo ahambe ajoyine inhlangano noma ajole into enje wabeka ukukhola kwakhe phezu kwaleso sithembiso amen ilokho-ke kuleso sithembiso futhi lapho wamasha waqhubekela phambili inkemba ethombile noma kungeziyo inkemba ethombile akwenzanga mehluko kuye wayenokukhola kwakhe kubekwe esithembisweni futhi uma uza ngaphambili uzokhulekela uma ufuna insindiso uma ufuna ukuphilisa kukankulunkulu akule ndaba ukuthi yini uma ulikholwa uyindlalifa yazo zonke izithembiso ngakho beke ukukholwa kwakho phezu kwezithembiso bese uyamasha uyaphambili bese utshela usathane ukuthi kubuyise kwakwami ungamvumele kukhohlise yima khona lapho emkeni uzokubuyisa unkulunkulu uthe uzokwenza ngakho ufanele kwenze lelo igunge lakho kunjalo indlela ifa yezinto zonke result.
He stayed on that.
Wathala kulesa sisekelo izwi elithenjisiwe futhi wayenendlalifa. Waye yindlalifa ngakho wayazi kulungile mnumzane. Emva kokuba isithembiso sesiqinisekisiwe kuye wayenenhlanganyelo nomethembisi. Ngiyakuthanda lokho. Emva kokuba uNkulunkulu enze isithembiso. Futhi ke nibo uAbraham wayengakaze abe nokunambitha ngaphambili ngakho walolo hlobo ngakho wayazi ukuthi konke kwakungo kwakhe futhi lezo kwakuyizithembiso nokho wayengadingeki ukuba ale yimpi wayengazi lutho ngakho wayengesuye umuntu oqeqeshelwe ukulwa uAbraham wayengezizo isilwi wayengumlimi futhi uAbraham wayengeke akwazi kwenza lutho ngoba wayengezile isosha amadoda akhe yayingesiwe amasosha babengabalimi bakho into kuphela engayenza kokungukuthi nje athathe isithembiso sikaNkulunkulu abeke ukukhola kwakhe phezu kwesithembiso futhi aphume akulandele. Ngakho-ke ngesikhathi u-Abraham ebona lokho futhi wathola lezo zithembiso futhi wathola ukuthi uNkulunkulu ukuqinisekisile kuye ukuthi uyasigcina isithembiso sakhe. Amen. Nakho-ke uma ungakazi umemukela umoya ongcwele namanje awazi lutho ngawo futhi into ethize enhliziyweni yakho iyakutshela ukuthi uyamfuna wena hlala khona lapho nje lokho ukuphila kuphakade lokho oyindlalifa kukho. Hlala khona lapho futhi ubukezathane nkobe useli bese uthi wena kuphangi kuwe lowo ngizele kuzothatha lokho Jesu Kristu afela kuba ngibe nakho manje kubuyise suka endleleni yami. Kodake into yokuqala uyazi umoya ongcwele uzothululeka phezu kwakho. Kodake kwenzeka okuthize kukhona okuzokwenzeka. Uyini lakhona? UNkulunkulu uqinisekisile ukuthi uyaligcina izwi lakhe. Ngilokho kake nje. Khona-ke nibo, khona-ke emva kokuba ubone izwi liqinisekiswa kuwe ukuthi usindisiwe unayo umoya ongcwele bese-ke kuba yini-ke na? U-Abrahama wayezuza kunqoba nangemashi ebuya wayeyezansi nokukhola kwakhe kulele zwini ukuthi angakubuyisa lokho abelahle kela yiko futhi nange buya nakho emasha ngemasha emnqobi into efanayo na ungayenza umongena kukuphila kuphakathi ecela uNkulunkulu vuma izelo zakho kholwa endedweneni kaNkulunkulu yemukela umpapathizi ngomoya ongcwele futhi uthi uNkulunkulu ngizela wona ngizele ukuze memukela khona-ke uzobuya ukumasha kamnqobi sewumtholile. Amen. Ukhanye nje he izinyoni izithula ngokwehlukile futhi wonke umuntu uzothandweni na wonke umuntu ngaleso sikhathi leyo nzondo endala ububi ukucabala sekuphelile thande wonke umuntu oh uba nje lesikhathi esihle kakhulu ukuthi ukumemeza ukudumisa uNkulunkulu ungakhathazeki ukuthi omunye uthini ngawe kulungile impela kumashiyeni komnqubi khona-ke ngubani ozokuzomhlangabeza na ngubani oza kuzomhlangabeza na ngumelkizedeki melkizedeki weze kuzomhlangabeza emva kok ba izwi lakhe seliqinisekisiwe Melkizedeki nguye omnika izwi khona-ke wabeka izwi lakhe ukukhola kwakhe ezwini wathola kunqobo futhi wabuya wase-ke eba nenhlanganyelo. Amen. Manje nawe uzokwenza futhi o izwi lakhe liyoba yinto entsha kuwe uma nje uke wemukela umphaphathizo kamoya ongcwele. Ohe wo wena uthi angikwazi ukubona lezi zinto angikholele kumemezeni angikholele kukhulumeni ngezilimi angikholele kuphiniseni kukaNkulunkulu kuvele kukhobise nje ukuthi awukaze uthole kunqoba kunjalo kodwa ngesinye isikhathi uthole kunqoba khona-ke unakho khona-ke unakho yebo mnumzane ngakho-ke usungakwazi ukumemeza. Ngini bonile ngesinye isikhathi ngangivamise kucabanga ngokusina emoyeni ukubona uthize sukuma futhi yasina emoyeni manje ngikubonile ukubhuqwa okubekwe kukho kodwa ngiyibonile into yangempela futhi ngakho ngase ngithole ukuthi kungani abantu besine emoyeni na. Awa ngikaze ngimbone yedwa ephuma endleleni angikakambone yedwa eziphathe kabi ngihlala ngikubona njalo kuhlemphekile futhi kuhlelekile kumnandi ngisho lezono zigijimele yathare futhi zisindiswe ngenkathi kuqhubeka. Awu ngangizibuza ukuthi kungani kwakunjalo futhi ngase ngithole ukuthi ngokunqoba David wasina phambi kwenkosi lapho umphongolo ubuyisela khona endekweni yawo yokuphungula. Amen. Ngekathi uDavid ebona izwi njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi ngezibhebhe zetshe ibuyiselwe endaweni yalo efanele uDavid wajabula futhi wasina emoyeni ezungeza ngani la wabona izwi libuyela endaweni yalo. Amen.
What
loko yize ukuthi ngayo kuveli kweli ngequality lezenkolo kokunye kuxhumana kwesenza zenkolo kodwa lowo wefashion endala umshumayelo ujikele kuNkulunkulu ngemuva kwepulpiti nezwe bona uNkulunkulu eliqinisekisa ubufakazi kodwa uDavid wathi uthi uNkulunkulu lokho ke futhi ezongeza umkakhe omncane ozenza ngcono ehlezi phezulu lapho eyindodakazi yenkosi wathi ngani uyangidlaza futhi uDavid wathi awukuthandi lokho na buka lokho futhi wazungeza qhubeka futhi yebo hey sikathese njepho ayinaso niyazi uNkulunkulu wabuka phansi sizulwini wathi uDavid ngumbuti inhliziyo yami uqobo nibone ngani na wayesevele lahlekele kakade ukuthi qheke konke wayesevele lahlekele kakade yikho konke kwakhe ebekanti wayeshade nendodakazi yenkosi kodwa lokho kwakungacacanga ngisho kancane khona-ke wazi ukuthi wazi yazane nomnikazi obazulu lomhlaba futhi nalizwi likaNkulunkulu libuya phakathi kwabo futhi uDavid wajabule kakhulu osina osina nje ngawo wonke amandla akhe Miriam wathi mele ithamborini wehlela osebeni sina ngakolunye uhlangothi emva kokuba esewele olwandle lubomvu futhi wabona izitha zakhe ziminza khona-ke wayengasile emoyeni lapho ebona izitha ezazimhluphile zifile khona-ke wasile emoyeni kunjalo manje nebo ngemuva kokuba emva kokuba impi isinqotshiwe khona-ke inkazimulo kaNkulunkulu yehla manje sithele ukuthi wahlangana naye futhi emva kokuba isithembiso sesiqinisekisiwe waba nobudlelwane umelkizedeki waphuma ukuzobusisa u-abrahama futhi wathi akabusise u-abrahama futhi akabusise unkulunkulu ka-abrahama umnikazi wamazulu omhlaba o he ngithele kanjani pho lokho isithembiso sekhona wena uthi lokho kuhlanganisane nathi na kulo lonke ikholwa isithembiso sekholwa ngokuphila kuphakade isithembiso sekholwa ngokuphila injabulo ukuthula ukukhuthazela ubumnene ukubekezela izithelo zikamoya ukuphilisa kukankulunkulu izinto eziyidazini engizibhale phansi lapha cishe lokho kungokwakho kodwa ungeke ukwazi ukuba nakho uze ukulwele ngokwakho yonke into ebonwayo yonke into yesikhashana ebonwayo ingeyami unkulunkulu unginike yona ngoba ngokristu wanginike yona futhi izinto ezingabonwayo zingezami amen ngiyakuthanda lokho okubonayo njengokuphilisa kukankulunkulu kanjalo lokho kuhle siyakuthakasela lokho kodwa okungabonwayo manje seyethi ngacubungula ngapha futhi ithi awu ake sibone ake ngithathe le ndoda ithi yayiphilisiwe ake ngiyithathe ngehle nayo futhi ngiyihlole ake ngibone ukuthi kwenzekani futhi uthi uke waba nesibili mnumzane na yebo khona lapho awu ake nginikeze ucwaningo lwesayensi futhi ngibone ukuthi asizake yini sishane phakathi futhi asikasuki uthi uke waba yimpubutshe futhi manje siyabona ngathi kanjani na ake ngibuke ngokwesayensi futhi ngikubone manje bebengake bacubungule kulokho kodwa nokho ngiyidlalifa kulokho futhi yonke into yobenyama futhi-ke nami ngiyidlalifa yezinto ezingabonwayo lapho isayensi ngeke ikwazi ukucubungula amen amen izinto ezingabonwayo amen ngiyidlalifa kulokho yebo mnumzane izinto ezibonakalayo ngiyidlalifa kulokho lo mhlaba wonakanye ngiyidlalifa uyidlalifa lokho ikhola liyidlalifa kuwo kulungile bese ke kungabonwayo unikazi wani na amazulu lo mhlaba amen zonke izinto niyakukholwa lokho na wena uthi ufothi ubranham uthinike ngale ngaphandle la ungakwazi khona ukubonana waze njani na kusengokwami kunjalo izulu lingelami ngiyajabula ukuthi lingelami unkulunkulu washo njalo futhi lakho kunjalo awu gaze ubone wazi kanjani ukuthi kukhona lapho na ngiyazi ukuthi kukhona noma kanjani unkulunkulu washo njalo wazi kanjani ukuthi uyidlalifa yalo lapho ungakazi ukulibone na ngikhole yizwi lakho amen nebo ngiyidlalifa uyidlalifa kanye nami sonke siyizidlalifa ndawonye ngokristu jesu nikene naka lapho kwabasekorinte lapha kwabasekorinte besibili upaul wathi ngisho nokufa siyakunqoba ukufa caba-ke nje ukunqoba kufa na yebo mnumzane kuyasazi amen awu utumo sengikhohliwe yilokho kuqhumba kwesibhamu manje ndiyabo kungani ngangibulalanga na ngoba wayengeke kwazi ingakho-ke unkulunkulu wayengakalungeli wayengeza ngangokufuna kwakhe kodwa angeke akwazi ukukuthatha amen Uthe umo ngikhokhele isikweletu sami kulokho esikhathini eside sedlule ngikathi ngikholwa kuJesu Kristu ophila kuze kube phakade manje ukufa kulalela lokho esikushoyo. Amen. Wena uthi umnqobo wokufa na? Ilokho Paulu akusho lapho kwabaseKorinte. Ukufa ngisho nakho siya kunqoba. Ngani? Ngesikhathi belungisela kunquma ekhanda lakhe wathi wakufa. Luphi utezi lwakho na? Luphi utezi lwakho na? Ngikhombise lapho ungake sabisa khona.
I'll squeeze you down and put you down in the grave and you'll rot and canker. He said, all thanks be to God.
Ngufa kwathi ngizokukhama bese ngikufaka phansi thuneni futhi uzobola futhi uvithike wathi kodwa wo makabonke uNkulunkulu osinika kunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu yabo mnumzane kufi sihonga lethuna ngiya kunqoba konke ngoba wasinqobela konke umnqobi
just like Joshua and Caleb brought back the evidence
yoJoshua noKhelebe babuye lobufakazi bobonakalayo beze lingabona elinikezwe abantu ngezitshembiso. UJoshua noKhelebe babuya nobufakazi bobonakalayo ukuthi lalikhona izwe linjalo. Manje phansi lapha babenesithembiso salo uNkulunkulu wabanikeza isithembiso futhi beza ngqo phezulu ezweni kodwa babengakaze balibone futhi Joshua noKhalebi bawelela ezweni elethenjisiwe futhi babuye nobufakazi bubonakalayo bokuthi izwe lalikhona futhi laliyindawo enhle elichichima ubisi nojo. Amen. Kwini na? Babeza lithathe leloze. Babenesithembiso. Babesendleleni yabo khona ngeleya. Futhi basebecishe babeseduze neJordani. NoJoshua bawela futhi babuye nobufakazi bubonakalayo ukuthi kwakuyizwe lihle.
Joshua did for the children of Israel.
Lokho Joshua kwenzela abantwana bakwaIsrayeli. UJoshua usho umsindizi igama elithi Joshua. Futhi yidefana uJesu ayenzele ibandla ngenkathi bembulala. Wanqoba ukufa, wanqoba izoko, wanqoba ithuno. Waphinde wavuka futhi nobufakazi ububonakalayo umpapathizo kwabayongcwele ukuthi kunezwe ngale komfula abalibiza ngokuthi kumnandi kuze kube phakade. Amen.
He come back.
Uyabuya futhi wasilethele ubufakazi bubonakalayo. Benze yini futhi Branham na? Kukwenza uyekele amanga, kwebo, kuphuzu, kwethuke, kuziphathe kabi yonke into. Kukwenza isidalwa esisha. Mina obefile esonweni nasezipambekweni. Noma kunjalo kuyaphila. Hayi mina, kodwa uKristu ohlala kimi. Isidalwa esisha kuKristu Jesu. Amen. Ngizalive izithembiso zenu. Hallelujah.
Yes, sir. That land belongs to us. How do you know it? Joshua rose from the dead.
Yebo nomntana lelozwe lingelethu wazi kanjani na uJoshua wavuka kwabafileyo wabuya nobufakazi bubonakalayo umoya ongcwele nginawo. Amen. Udumo ngiyindlalifa wo umntana wenkosi umntana wenkosi indlalifa yezo zonke izini iBhayibheli lasho njalo. Ngulukulu afanayo, ngulukulu afanayo, nika uIsrayeli isithembiso salelozwe elethenjisiwe. Kwakuyinto engabonakali kubo. Lelo Bhayibheli elifanayo, lo ngulukulu afanayo, wasinika isithembiso sokuphila kuphakade. Nomoya ongcwele kufakazi wakho. UKristu uyaphila kafile, uhlala khona lapha phakathi kwethu, uphila ngaphakathi kithi, ngathi usebenza duze nathi. Amen. Ngokuya kiyazi kulela phezulu phansi lapho ngelinye ilanga ngeke kusathele bona ithuba lokungibulala kodwa ngeke kwenze. Amen. Futhi angeke nje akwenze aze uKristu athi sekulungele. Amen. Akukhathaleki ukuthi uza amahlandla mangaki uzobuyela buve kaphethe luthi aze uKristu yanikeza umyalo. Amen. Isithembiso uNkulunkulu wakwethembisa, izwi likaNkulunkulu likwethembisayo futhi siyakukholwa ngoba siyidlalifa. Ngidlalifa kuphilisa kukaNkulunkulu. Ngidlalifa injabulo, nginelungela lokuba ngijabulo. Ngakho yini kwenza ujabule kangaka na? Nginelungela lokuba ngibe njalo. Wazi kanjani na? Ngoba ngidlalifa kukho. Amen. Manje ngizizwa nginokukholwa. Yebo ngidlalifa injabulo, ngidlalifa yokuthokoza, ngidlalifa yokuthula, ngidlalifa yokuphila okuphakade, ngidlalifa kubeyangcwele. Amen. Ngidlalifa kuba bonke ubufakazi bubonakalayo nabo. Amen. Ngidlalifa yegunya likaNkulunkulu. Amen. Kubana kwenza lokho na akusimi ukwenzile yena nonke nidlaliva yede vanayo indlaliva sihlale sobukhosi lowo onqobayo ohlala nami sihlaleni sami sobukhosi njengoba nami ngingqobile futhi kahlale sihlale sobukhosi sikababa wami amen indlaliva izo zonke izinto hayi into eyiyodwa kuphela nje zonke izinto yonke into engaphansi kwezinyawo zakho ngisho nokuva kungaphansi kwezinyawo zakho ithune lingaphansi kwezinyawo zakho isoko singaphansi kwezinyawo zakho isono singaphansi kwezinyawo zakho yonke into engaphansi kwezinyawo zakho wena indlaliva Ifa wena ufile nokuphila kwakho kufihlwe kuNkulunkulu ngoJesu Kristu futhi uphinde wavusele kuphilene kuphakade futhi uhlezi ezindaweni esezulwini kuKristu Jesu ohe sibize nganoma yini oyifunayo sibize ngalokho ofuna ukusibize ngakho ukuthi sithangele uma ufuna kodwa siyizindlalifa izindlalifa zani na zonke izinto Yabo indlalifa echabekele lika premier mina khaba ngiyindlalifa yezo zonke izinto kokubili kubonwayo kamanje nokusikhathi sizayo yonke into indlalifa kukho futhi sonke isono lobubi sekubekwe ngaphansi kwezinyawo zami ngomusa kaJesu Kristu Wabuka ngokusa kwephaziko nqoba ukufa isihogo lethuna futhi wangenza indlalifa futhi wathi linda ngaleyo futhi ngizokunika isithembiso futhi inceku yakhe egcotshiwe negunja yathi isithembiso ngeseni nesabantwana benu nakubo abakude ngisho nabakuningi inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza ngiyindlalifa amen amen uJesu wakufakazela kithi ekuvukeni kwakhe ekufeni wohe Mase singene kulezo zikundla zempi phakathi kokufa nokuphila ngiyisoni futhi Branham awufanele ube yiso uyisoni ngoba uyafisa ukuba yiso awufanele ube yiso isikoleti sasivele sikhokhela futhi Branham ngifisa sengathi ngabe benginenjabulo ungaba nayo uvumile usatshane nje kuphange emalungelweni uKristu awafela ngindlalifa kukho konke ngokwami yonke into ayifele ngeyami ngeyakho sikabantwana bakho siyizindlalifa zakho yonke into ayifela manje uma ungena kule nkundla yempi ayikho into kuthiwa ngubhaphathizo kamoya ngcwele uyazi uzobese wenza ngendlela ehlekisayo futhi kuzoba khona into ethize kuzoba yinto ehlukile ngikhathala ukuthi yini ehlukile ngidlalifa kukho yilokho kuphila futhi ngiza emva kwakho kunjalo yilokho kumele kube yinhloso yaso sonke soni ngiza ukuzowemukela phezu kwezisekelo zikamoya ngcwele lapha manje futhi ungitshela ukuthi ngize futhi ngiwemukele ami ngeke ngiphakame ngize kuthole ngeke ngibe uhlale ngizohlala lapho ngo ngikajala ukuthi noma yini yambayo ngeke ngiyekele ukukhuleka uzongipha umncwele nkosi futhi ngiyazi ukuthi uzokwenza kana manje uma kukhona into eyiphutha empilweni yami ngitshele ngayo futhi ngizoyenza kuyini nkosi ngizohamba ngikulukize uma uNkulunkulu engebulile uthi uthi ngakho ke sathani ngizela wona ngeke usaqhubeka nokuma lapho kade suka endleleni yami nakho lapho khona indlalifa izinto zonke indlalifa yokuphila kuphakade indlalifa yokuphilisa kukaNkulunkulu indlalifa insindiso thengwe nguNkulunkulu ezele ngomoya wakhe yageza kazini lakhe leno indaba yami leli iculo lami ukudumisa umsindisi wami usuku lonke ukuzinikele kuphelele konke kusokuphumuleni mina kumsindisi wami ngijabulile futhi ngibusisekile ngibhekisisa futhi ngilingile futhi ngibuka ngaphezulu ngithwaliswe ngokulunga kwakhe nothando haleluya nakho lapho ukhona lena indaba yami futhi leli iculo lami ngiyindlalifa insindiso yini insindiso na yinto onikezwe yona yisipho ngiyindlalifa insindiso nhloboni na yokuphila kuphakade insindiso yomphefumulo wami insindiso yomzimba wami insindiso yokukhandleka kwami insindiso yeyo yonke into uNkulunkulu wangenza indlalifa yazo zonke izinto ngoKristu futhi wafa wavuka futhi wabuyele buko futhi waletha ubufakazi bubonakalayo uthi wakuthululela phezu kwethu ohe uthuma ohe
now you go up there what do you do when you go just
manje ukhuphukela phezulu lapho wenzani la uma uhamba njengoba uAbraham enza wenyukela lapho naleso sithembiso uNkulunkulu ungitshela ukuthi ngokwami nginokhole sithembisweni sakho ngilethe izwi lakho wakwethembisa lokhu
you said ask
Wena wathi cela futhi uzophiwa funa uzothola cela kuya kunikezwa ngongqothe kuya kuvula nangu mina Nkosi ngilapha ngiyangongqothe ngiyafuna ngiyacela ngifanele ngikwemukele nakho lapho khona ukhona kwenzekileke wo uma ubeka lelozi phansi ngoba sathane akwenze ngesikhathi uJesu ebeka phansi izwi phezu kwakhe futhi kulotshiwe futhi waxhuma wasuka kulowo waya njengoba ngishilo ngobunye busuku yabo mnumzane bese ke kwenzekani yeva kokuba usinqobile na unqoba kanjani na ungakwazi yini ukukwenza wena ngokwakho na qhabo omunye wakuhambela ngaphambili futhi wakunqobela nguKristu ngidlalifa nje kuphela yakho angidingi ukuthi ngenze noma yini ngidlalifa isithembiso into kuphela ngifanele ngibe nayo ngokubeka ukukhola kwami isithembisweni sakhe niyakubona na Futhi plenem ngabe ufanele yilokho na qhabo ucabanga ukuthi ingifanele yikho na qhabo ucabanga ukuthi ubishop ufanele kile na qhabo ikhona yini indoda efanele kile na qhabo awungani na wena uyidlalifa uma ubuyisitele sikhulu kulezo zonke emhlabeni nobaba wakhe wakushiyela amadola ayizigidi kungakhathaleki ukuthi ufanelekile noma qhabo indlalifa yakhe uyidlalifa yefa likababa wakho noma ngabe yini akushiyele yona ngeyakho kungakhathaleki ukuthi ufanelekile noma qhabo ukushiyele wena amen Ngangizona kodwa ngidlalifa ngangingalungile hayo kwamanje kodwa ngidlalifa bekufanele ngive futhi ngiye sokweni kodwa ngidlalifa yani na yokuphila kuphakade wazi kanjani ukuthi uzokuthola na ngikuzwile umoya ongcwele kulethile uJesu wavuka kwabafile ukuze kukuzoza Futhi manje sekufikile futhi kuyafakaza futhi kuqinisekisa kanye nje lokho kwathi kuzokwenza ngedlulile kufele ngangena ekuphileni sengibe isitele sisha kuKristu Jesu konake ngidlalifa yebo mnumzane manje sengisakubashayeli kwami amen izinto zicekiwe yini zonke lezo zinto ezithelelekile engizenzile na njengoba nje uMiriam emenza buke muva lapha ya nazo lapho zikhona zifile zingcwatshwe olwandle lokukhonza ingodini encadi enkulu uNkulunkulu ezulwini sekuvela kwenzekile igama lami kade lafaka kuleyo ncwadi futhi kade libeke uphawu futhi lafaka lonke lokukhohlwa nencwadi yenja elegama elisha lilotshwe phansi enkazimulweni futhi ngokwami ya manje siyindlalifa yakho konke khonake ngakho ke nje kuAbraham uNkulunkulu wamtshelani na lelizwe lingelakho okukuleli kungokwakho buke mpumalanga enyakathi entshonalanga naseningi izimi konke ngokwakho yonke into lapha ngivuna ukuba ungene ezweni labafokazi Futhi ngizokwenza ube indlalifa yalelozwe ngizokunika lokho wena nenzalo yakho yemva kwakho kuze kube phakade manje uAbraham into kuphela ifanele ayenze yayingikubeka ukhole lwakhe kulezo zithembiso athathe inkemba yakhe futhi esuka hambe lapho kufika isikhathi sibucayi wafika phansi lapho noNkulunkulu wamlwela impi yakhe futhi lapho yele impi wabulela amakhosi futhi nango lapha ibuya amen iyo yonke indawo manje fowethu wayengamemeza Yiza zonke izinsizwa zimemeza izidumisa inkosi nako kuzo Abraham futhi kubani lo lophumela ukuze umthakabeze na nguMelchizedek inkosi yaseSalema futhi ibukani ukuthi benzani emva kokuba impi seyiphelile babe bengahlala phansi futhi badle isinkwa newayini inkosi yakhipha isinkwa newayini wamenzela yini ya emva kokuba impi seyiphelile emva kokuba kunqoba sekuzuziwe khona yake babe bengahlala phansi bese bedle isidlo senkosi ndawonye bexoxisana bese bedle isidlo senkosi ndawonye Wo ye lokho uNkulunkulu afuna abantwana bakhe bakwenze kulobu busuku. Ngakho ke kuthiwanike ngabe futhi Branham la kuthiwani ngalelo bangi okhuluma nalo nazi inzalo kaAbraham bayinzalo yasebukhosini kaAbraham siyimbeko kaAbraham ngesithembiso ngoKristu Jesu sibe inzalo kaAbraham futhi siyizindlalifa kanye naye ngokwesithembiso konake uma uAbraham wayeyindlalifa ngindlalifa kanye noAbraham futhi kanjalo nawe futhi kwafika kanjani na ngenzalo yasebukhosini kaAbraham ebinguKristu Jesu lowo owethenjiswa ngokukholwa UAbraham wemukele indodana njengovela kwabafileyo futhi nathi sebukela indodana eyayingasiyo ngisho le ndodana futhi yayikho indlela yokufika lapha futhi uNkulunkulu wamenza futhi wamthumela kithi futhi ufika futhi wakhokha inhlawulo yezono zethu nangokufa kwakhe kiba indlelifa ohe nakho lapho khona futhi konke kukhohlakala kuka devil kungasemuva akubonge uNkulunkulu ukunqoba bangaka abanqobile kulo bobusuku na ake sibone isandla sakho ngomusa kaNkulunkulu nginqobile ngadukiswa uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ngicabanga ukuthi yini sifanele siyenze manje na ngisanda kuqala nje khona lapha futhi nginigcina ingxenye yobusuku asibe nenkonzo enhle nje yokuzinikela sinikele ukuphila kwethu kabusha kuNkulunkulu bangaka abazizelayo ukuthi bangathanda ukwenza lokho na oh nginabangaphezu koyedwa manje nginezandla zombili eziphakeme nenhliziyo yami futhi ngifuna impilo yami ukuba ikhulumele uKristu ngifuna ukuzinikela kabusha kuKristu ngifuna intando yakhe yenziwe eyami ukuba ibekwe ngemuva futhi intando yakhe ukuba yenziwe ngifuna ukuba nokumasha komnqobi hayi ngoba kuyini ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi ivangeli yalishumayela liyahlupheka namuhla ngenxa yemibhedeshe yamahlelo yenziwe ngumuntu nakokonke okunye kunqobo okukhulu esimele sibe nako kubanjwe isitha Nkulunkulu ake ngihoshele nkemba ayibenyezele futhi imanyazele futhi ngimashe ngiye phambili makuthi intando yami ibe ngemuva nezwi lakhe lihambe phambili kanjalo inkemba ubukhale sika dakozombili ivule indlela asimekeze ngiyawo zethu manje futhi sizinikele qobo lethu kabusha ngamunye wenu ngendlela yenu zinikele nkosini asiphakamise izandla zethu manje kuNkulunkulu ngamunye Baba wethu sezulwini kulobo busuku sizinikela qobo lwethu kuwe ngakho konke sikwaziyo ukuthi kanjani siyazi ukuthi siyizindlalifa zezinto zonke ukwethembisile Nkosi Jesu futhi siyakukholwa manje singeke size sikwazi ukukwenza ngaphandle uma wena Nkosi ngaphandle kokuthi thina qobo lwethu sibe kukukholwa kwethu sithembiseni sakho
Now you said in the Bible
Manje wena wathi iBhayibhelini odle inyama yami futhi aphuze igazi lami unokuphila phakathi futhi angeke sayekwehlulelweni kepha uyokwedlula wedlulile kufeni wangene ekuphileni odle inyama yami futhi aphuze igazi lami unokuphila phakathi futhi ngizovuza ngosuku lokugcina yilesi sithembiso yilokho kushilo yilokho esikukholwayo
And Lord God Holy Spirit move upon us
Futhi Nkosi uNkulunkulu omoya ongcwele hamba phezu kwethu hamba uNkulunkulu hamba Nkosi kithi moya kaNkulunkulu ophilayo semukele Nkosi ngegama lika Kristu semukele ngingcwelise ngibumbe ngilolonge uNkulunkulu ngibe semfanekisweni wendodana kaNkulunkulu Ngithathe Nkosi ngikwawakho ngikunikele libandla nginikele umphefumulo ngamunye lapha kuwe kanye nowami Nkosi manje sibumbe futhi usimise ngendlela ethize futhi asikhohlwe izindlela zethu ezimbi zesono futhi sazi ukuthi kuphela nje uma sibeka ukukholwa kwethu kukholwe sinakho ezwini lakho elethembisiwe uzosithwala sisuke kunqobeni siye kunqobeni kwethembisile Sethana ngeke silimaze Nkosi angenza konke angakwenza futhi angeke sithinte ngesikhathi umkhululela kuJobe ngesikhathi wena wathi ungakuthathi kuphila kwakhe wenza konke ngaphandle kokuthi akuthathe kodwa akakwazanga ukukwenza ngoba sithembiso sakho sasisekhona kuJobe futhi uNkulunkulu sekuNkulunkulu ofanele namuhla uyabavikela abanga bakho siyazi ukuthi iqiniso futhi sizinikela kabusha ngeze imiphefumulo yethu egcwele isono Nkosi njengoba sivuma ukukholwa kwethu futhi Kristu Jesu semukele futhi uma siqala ukudla lesi sidla seNkosi uNkulunkulu ukhuluma izinto zenzethu sitshele manje ukuthi sinephutha kuphi sikhombise lapho sinephutha lethu khona Nkosi siphenduka ngokuzithoba kulo ngokuzithoba ngibeka zonke izono zami phezulu kwealtare Nkosi ngizibeka ngokuzithoba ezweni lakho Nkosi nasesihawini sakho nangu mina Nkosi yenza kimi njengoba ubone kufanelekile lokho kukhala kwalelibandla Nkosi yenza kithi njengoba ubone kufanelekile ngingazi khulumela ngami ngabe uqobo Nkosi kodwa ngiyakhole izinhlizweni zabo bakhole fanayo yenza ngithi njengoba ubone kufanelekile siyakhola sifuna kuba izindlalifa futhi siyazi ukuthi izindlalifa kuphela nje uma sihlala kuKristu Jesu siyindlalifa kanye naye phambi kwesihlalo sobukhosi manje iba nathi philise kukhula phakathi kwethu Nkosi uma kukhona umzimba okulayo lapha kusihlwa uthinte uphilise uwelulamise sibe khona Nkosi uma kunomphefumulo ogulayo wangathi ungaphilisa khona manje akuthi lowo mphefumulo okhubazekile uqondiswe bangathi amadola agulayo alengela phansi nezandla ezibuthakathaka zingaphakama ngenkazimulo nezinhlokomo kuNkulunkulu kwangathi izindlela ezigwegwile zingaqondisa kwangathi kungaba khona umgwaqo omkhulu ehlane kaNkulunkulu wethu Nkosi siyakhola ukuthi uyeza amasinyane futhi ake siqhumise phambili izwi lakho Nkosi futhi senze umgwaqo omkhulu ehlane izindawo ezigwegwile ziqonde ukwenzela Nkosi yethu asiqhumise yonke impande yehlelo asiqhumise yonke impande yomunyu siqhumise yonke inzondo umona nokuxabana ukuthi izwi kaNkulunkulu ulimi eliqiniso lingageleza njengemifula yenjabulo siphe khona baba sizinikele kuwe manje nje ngaphambi kokuthi sidle lesi sidle senkosi egameni lika Jesu Christu amen.
While Sister Spencer wants prayer for her body.
Lapho uDede wethu Spencer esafuna umkhuleko ngomzimba wakhe. Nkulunkulu akubusise Dede wethu Spencer, baba osizilwini, lona wesifazane omdala ongcwele, nalona ohlezi, ubone wesifazane ukhubazekile. Ayikufanele yini le ndodakazi kaAbrahama ukuba iphilise ngosuku lesabatha na? Futhi manje mhlawumbe iningi labangani bakhe inkosi abangani badale ejwayele ukubajabulisa labo bafundisi njengoba behlezi endlini yakhe sebekade bahamba abaningi babo sebathatha umgwaqo omkhulu omkhulu oya ezulwini usesele yedwa inkosi njengoba ufakazi akekho omunye manje abantwana bakhe nje futhi mhlawumbe umngani lapha nalapha yankosi isihlobo manje naninini kodwa ume yedwa njengehlathi likhulu elipheshulelwe phansi nesihlahla sisodwa sishiye uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzobuka phansi ngesihawu uNkosi ukuthi uthathe izibande wazijulisa phansi futhi ume egumeni lesikhalvari Nkosi ajuliswe okwempande futhi asekelwe ekukhombeni kukaKristu ngibeka izandla zabo phezu kwalona wesifazane omdala othandekayo futhi ngiyala leli findo ngaphansi kolwimi lwakhe ukuthi kumshiye futhi alulamiswe egameni likaJesu Kristu amen. uNkulunkulu akubusise siyabonga Tata uThe Spencer kuzokwenziwa kungabazi nje nakancane kulungile ukholo lwami lubuka phezulu kuwe wena undlula seKhalvari sendisi wobo uNkulunkulu manje ngizwe ngisakhuleka susa zonke izono zam kanjalo ngakivumeli ngiphambuke eceleni kwakho. Lalelani, culani kanye nami manje. Lapho nginyathele kutitekeni kumnyama kwempilo. Nezinsizi ezingizungelezile zanda. Yeba ngumholi wam. Yala ubumnyama bube yimini sole izingembezi zokudabuka uma kuthe mina kusukela namhlanje ngibe ngowakho. Kusukela ekujuleni kwenhliziyo yakho manje uNkulunkulu kuphela okwaziyo. Kusukela ekujuleni kwenhliziyo yakho ngabe ukusho ngempela lokho makuthi mina kusukela namhlanje Nkosi ngibe ngowakho wonke. Masicule leyo ngxenye yokugcina futhi ngangevumeli ngike ngiphambuke eceleni kwakho. Manje sonke kanye melusi omkhulu wezimvu wasifundisa ukuba sikhuleke kanje.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come.
Baba wethu osezulwini, malingcwelise igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Futhi usithethelele iziphambeko zethu njengoba nathi sibathethelela labo abasonayo. Futhi ungasingenise kulingweni, kodwa usikhulule kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ningahlala phansi. Ngicela ukukhulekela umntwana kadadewethu Shepherd kusanda kufika nje engqondweni yami ukuthi bashayile isikhashaneni esedlule ngenxa yemkhuleko womntwana futhi ngimkhulekele ngibe nengxoxisano okuhlangana khona lapha futhi angikwazanga ukuya ngasendlini kodwa bathe intombazanyane bigula futhi ibe nomkhuhlane futhi ithi ukugogobala okungangabazeki nje ukuthi igciwane elizungezayo liyazi ngalo ngezinye izikhathi imisipha yabo iyadonseka kangangoba ufanele uze uyisebenze uye emuva naphambili ngezandla zabo njengonkosikazi Heli nabaningi phansi lapha kuyigciwane elizungezayo futhi yena nganikela ngomkhuleko futhi ngathi uma lo mntwana engabi ngcono ukuze kube yihola lesishiyagalolunye noma isikhathi esivala ngaso inkonzo ukuthi yashaye lapha futhi sizoza uma umntwana wayengcono kulungile ngakho ake sizithobe manje ngaphambi kokuba sidle isidlo senkosi sikhulekele lowo mntwana Nkosi Jesu leyo ngane ncane angazi ukuthi indala kangakanani noma akukho lutho kodwa ungomunye wabafundi bethu abathandekayo lapha Nkosi umunye wamakholwa ethu umntwana wabo kade wethu Shepherd nomfowethu Shepherd ikugcelincane ukuthi wena ubanike lona Nkosi sikhulekela ukuthi uzolilonda futhi ulibusise futhi ulivikele futhi uliphilise futhi ulenze lisinde Siyakubiza njengamanje nje emva kwalomlayezo siyakubiza lokho sikubizela inkazimulo kaNkulunkulu ngokusho kwezi lakhe egameni lika Jesu Kristu kwangathi kugula kungasuka kulewo mntwana futhi kwangathi umntwana angelulama futhi asinde ngenxa inkazimulo kaNkulunkulu manje sekukhulunyiwe manje kuzokwenziwa amen niyakhola na Uma sethemba futhi singakabazineze uzokukhipha ngoko qinisekile Yesu umthwalo wakho enkosini futhi ushiye lapho yishiye lapho oyishiye lapho Yesu umthwalo wakho enkosini futhi ushiye lapho uma wethemba futhi ngangabazineze uzokukhipha ngokuqinisekile yesa umthwalo wakho enkosini futhi ushiye lapho lokho kuphela okwenzayo Uma umzimba wakho linyazwe ngobuhlungu lempilo yakho ungakwazi kuyibuyisa khumbula nje uNkulunkulu ezulwini uyawuphendula umkhuleko manje uJesu uyabazi ubuhlungu obuzwayo angasindisa futhi angaphilisa Yesa umthwalo wakho enkosini futhi ushiye Manje masixolane sisacwila leli verse lokugcina ushiye la Inhlanganyelo niyazi ukuhlanganyela ushiye la Ayibonga inkosi Yesa umthwalo wakho enkosini futhi ushiye la Uma sizokwethemba futhi singakabazineze uzokukhipha ngokuqelisekile Yesa umthwalo wakho enkosini futhi ushiye lapho
Oh isn't he wonderful Now with our confession.
Oh, kamangalisi yini na manje ngokuvuma kwethu ukukhola kwethu, ukuvuma kwethu izono zethu, sikhola ukuthi zonke izono zethu zisolwandle lokukhohlwa. Lowo ozovuma izono zakhe, uNkulunkulu unobulungiswa kuba azisuse, niyabo, ziphakathi olwandle legazi likaJesu Kristu ezingeke zisakhunjulwe nhlobo. Bangakigini besifazane baziye ukuthi yini sisusa mabala na yini nonke manje ake nje sithathe ubhavu omkhulu kakhulu ogcwele iclorox leso yisisusa mabala sisodwa ubhavu omkhulu kakhulu ogcwele iclorox futhi ke uzothatha isiconsiseli esincane futhi uneconsiseli lodwa likayinki omnyama kuleso sithethiseli leso yizono zakho yimango phezu kukabhavu bese ukukhamela phansi bese ubuka phansi phakathi ubhavini ulifune
What become of it? What become of the ink? When it struck that bleach.
Uba yini na? Uba yini uyinki na? Uma ushaya lezo zisusamabala besina manda kakhulu nje savele sakhipha umbala kuwo. Ngeke usaphinde ube khona kuyini na? Usuhambile, usulahleke phakade kuyini na? Uyinki qobo lwawo uba yichlorots.
That's the blood of Jesus Christ.
Lelo ikazi lika Jesu Kristu kusa sonke isono esivunyiwe. Siyini na, sikhohlwakele, sesiphelile, sesiqediwe, seqiwe, sehlukanisiwe, silahliwe. Singeke sisaphinde sikhunjulwe ngokumelene nawe.
Somebody's calling my name somewhere.
Ukhona obiza igama lami ndawo ndawo. Awayidunyise Nkosi, usaphila. Bongani Nkosi, sibonge Nkosi, oh Nkulunkulu, ukuthi sikudumisa kanjani ngobuhle bakho pho. Yebo, umphefumulo omncane othobekile muva lapha yawo othinte, Nkosi imthintile. Kulungile, ungumphristi omkhulu ongathinta ngokuzelala nobuthekatheka bethu. Kulani lonke izwi lihange liqinile futhi liqinisekile akukho kunga uyabona na vele ubeke ukukhona kwakho ngophezu kwalo futhi unganyakazi uhlale lapho nje manje ungeke ukwazi ukuthi ungakubeka phansi lapho bese uyakudumela futhi ukuthi ngizokuzama futhi kubeke lapho hlala lapho nakho ngo yebo mnumzane njengoba uabela yenza ufe imicabangeni yakho qobo vele ukuthi inkulunkulu izwi lakho kusikho engikucabangayo izwi lakho naloke Abela wafela phezu kwetwala futhi ukuthi uzothinta njengoba nje enzile udadewethu lapha ya kulula kanjalo nje sizama ukukwenza asikwenza sathane uzama ukukwenza kube nzima niyazi uthi oh niyazi lokho kwakungokosuku selwedlula nakho konke lokho labo ngabanga khola nje
but do you who believe he's precious Not this Lord indeed, but he is a precious stone.
Kodwa yini nini nikholwayo uyigugu manje akavunyelwe impela kodwa uyitshe liyigugu lize tshele liphilayo itshe liyigugu itshe likhulu lekumbi oh hey oh lowo thinta lelitshe usephiliziwe lokho kuphela amen
Now
manje azibongi yini nkosini na ngijabulile nje ngiyajabula kakhulu ukuthi inkosi kunkulunkulu amen ngijabula kakhulu ukuthi ungubaba nothando ogcwele isihawu ohlonipha izwi lakhe ugcine isivumelwano sakho angasikhohlwa uyasigcina isivumelwano sakhe ufanele ungunkulunkulu wasenza ungumthombo walo lonke iqiniso niyabo Angeke bekhona enye yini ngaphandle kweqiniso libusula kase sonke isikhathi lonke izwi alikhulumayo liphosisi futhi leli yizwi lakhe futhi oh uNkulunkulu kumele ukukholwa kwami kungabi nasiphosiso kulo amen konake lingaba ngelingaphosisi njengoba izwi lingenaziphosiso konake izwi ulolo hlobo lokukholwa lizokhiqiza noma yini izwi elithe lizokwenza amen Lako ngihlanze Nkosi ngivivinge ngihlanze ngiphilise ngivikele ngibusise nginike izihawu zakho kumkhuleko wami uNkulunkulu amen manje ngizofunda elinye lezwi manje elitholakala kube sikhona into boqala isahluko seshumi nanye ivesi lamashumi amabili nantathu ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nengani nika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashela ngabo wathi abatha isinkwa futhi wabonga wasihlephula wathi thabathani futhi nidle lokhu kungumzimba wami otheshilelwe mina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule kanjalo wathabatha nesitsha futhi emva kokudla kokusihla wathi lesi isitsha sesivumelwano esisha igazini lami lokhu makube kini ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule ngokuba njalo nxanidla lesi sinkwa futhi niphuza lesi sitsha nimemezela ngaphambili ukufa kwenkosi ize ifike ngakho ke lowo odla lesi sinkwa futhi aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala legazi umzimba negazi lenkosi kodwa umuntu akazihlelisise Konyake akadle isinkwa futhi aphuze isitsha ngokuba odlayo aphuze ngokungafanele uzidela ziphuzele ukulahla uma engawahlukanisi umzimba wenkosi ngenxa yalokhu baningi phakathi kwenu abagulayo nababuthakathaka abaningana balele
For if we should judge ourselves, we should not be judged. Kepa uma sisahlulela
thina besingayikwahlulelwa. Kepa nxa sahlulelwa siyalaywa yinkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Ngakho ke bazalwane bami nxa nibuthana ukuba nidle lindana nomunye anolindana.
Now,
manje ake ngisho lokho Jesu wasinika lomyalo ngaphambi kokuba aye kufeni kwakhe azi ukuthi wayeya lapho abafundi basazi buza ukuthi wayekhuluma ngani ngesikhathi beloba lokhu phansi kodwa wathi lesi sitsha sisivumelane sisha segazi lami lokhu kwenzeni njalo lapho nisidla futhi niphuza nibikezele ukufa kwami ngize ngifike wow lawo mazwi ayigugu bafundi akungabazeki ukuthi bazibuza usho ukuthini ngibikezela ukufa kwakhe singakwenza kanjani lokhu na nakho konke okwakuyimfihlakalo kubo kodwa hayi kuye wayenguNkulunkulu wayazi ukuthi ufanele enzeni ukubikezela ngakho wathi lapho libuthana ndawonye ukuba nidle manje odla futhi aphuze ngokungafanele owenyukela lapho futhi azisho ukuthi ungumKristu athethe umzimba wenkosi bese eya ngaphandle futhi aphile nezwe futhi aphike uKristu namandla akhe nezinto ezinjalo Hallo wenza ihlazo likhulu kuNkulunkulu wena wenza ihlazo kuKristu ngakho ungazithathi kodwa uma uzama ngakho konke kukuwe ukuphila kahle nokukhombisa ukuthi ungumKristu ukuthi uyamthanda uJesu Kristu bona ke ungumsebenzi wakho ukukwenza Kuba manje ngale ngiyakholwa ukuthi nguJohane ngcwele sahluko sesithupha uJesu wathi odla inyama yami futhi yaphuze igazi lami unokuphila kuphakade futhi ngizomvusa kosuku lokugcina manje leso yizithembiso akusiyo into ekhazimulayo na ngizomvusa ngokucabanga nje ukuthi kungani ube lapha na ukuthi niyelani esikoleni bantwana na usebenzelani baba na yine kwenza uvuke nomama ekuseni futhi niyise abantu enyane esikoleni ugeze ubuso babo futhi undlule imibhede futhi upheke futhi wenze konke na ungene ukhandlekile ngalobo busuku futhi ngosuku olulandelayo uqale into efanayo ukwenzelani lokhu na ungane usebenza futhi ugqelezeke baba nayo yonke into na ungene busuku futhi ukhathele futhi omunye wabantwana aqala ukugula futhi uhambe kwiphansi futhi ukhala futhi ukhuleke futhi uzabalaze futhi belulame bese ubuyele emuva futhi kwenze futhi njalo ngesonto ugeza ubuso babo futhi ubalethe ezantsi esontweni futhi awu kumayelana nani konke na uzele ini lapha na ngabe yilokho kuphela kwakho na he lokho koba usizi impela futhi wazi ukuthi ufanele uhambe noma kanjani yebo kumayelana nani konke na
It's an examination.
Oh, isikhathi sokuhlolwa, isikhathi sethuba, yithuba lokwemukela lokho. Ngitshele ukuthize ukuthatha indawo yakho. Ngitshele ukungcola kunalokho. Khiqiza noma yini ezweni, ube yinkosi yomhlaba, ubuze umhlaba lezulu, ube ngukhuchefu noma ukheleti noma ngabe yini ufisa ukuba yiyo. Uzofa ngokufanayo nje, kunjalo. Awazi ukuthi kuzofika nini noma ngamuphi umzuzu. Kodwa lapha uma ukufa kukhadla nokuphila kuphakade futhi ungeke ufe ngesiqiniseko sikaNkulunkulu waye yonke indalo ongumnikazi wamazulu nomhlaba ngiyomvutha futhi ngosuku lokugcina wena siza kungakhola kwamo uNkulunkulu ugcwalisa umphefumulo wami uNkulunkulu ngihlanze ngicwalise ngamandla ngithumele ngaphandle mangingafi ngivumele ngiphile ukuze ngixoxe indaba ngivumele ngiye kuze zonke izimfana zemakhoneli mhlaba futhi ngishumayele izwi futhi ngihlanyele imbewu yebo mnumzane ukuze kube nesivuno kosuku lokugcina sezwi leqiniso elingaxutshwe nalutho namakholo kuKristu Ngabe izono zakho zingaphansi kazingo kokukholwa kulobu busuku kuKristu Jesu na sizothatha isidlo senkosi manje hayi isidlo uyakhulumisana lapho usasidla umunye nomunye vele ukukhulumisana noNkulunkulu isidlo akusiso isinkwa akusile wayini isidlo ngokukhuluma uphendulana noNkulunkulu futhi lona ngumfanekiso esiwuthathayo ukuthi sikholele ekufeni kwakhe umzimba ohleshuliwe ukumbela kwakhe nokuvuka sikholele ubukhoneni buka moya ongcwele futhi sikholele ukuthi usinikeze ukuphila kuphakade futhi sikeke sisafa sedlulile kufeni sengele kuphileni futhi ngelinye ilanga lapho sehlukana omunye komunye lapha siyovuka futhi ovukweni komunye nomunye sihlangane ndawonye noKristu Jesu njengomzimba amen phezu kwalezi zisekelo nokuvunywa kwezono zami nokukhola kwami endodeneni kaNkulunkulu ngizithatha mina uqobo kanye nebandla phambi kwalemisebenzi uNkulunkulu ashiye ukuba siyenze ukubikezela ukufa kwakhe azi afike Jesus said this lona ngumzimba wami ohleshilwele nina udleni kwenzeni lokhu kuze ningikhumbule
Our heavenly Father
Baba wethu sezulwini emva kokuba sesivumile izono zethu ekuzweni izwi lakho emva kokuba sesivumile ukuthi asifanelekile futhi sethembela kuphela emisebenzini emihle yendodana kaNkulunkulu sizidalo ezingafanelekile sithethelele Nkosi kukho konke sikwenzile futhi manje ngokukholwa sizetafuleni leNkosi futhi manje njengoba lesi sinkwa sinikezwa kumelela umzimba wenkosi yethu ngiyakhuleka baba ukuthi wena uzokungcwelisela inhloso yakho ehlosiwe futhi kwangathi wonke umuntu ohlanganyela kulokhu babe nokuphila kuphakathi emphefumulweni wabo futhi kwangathi wonke umuntu osidlayo aphilise emzimbeni wabo futhi aphile isikhathi esimisiwe ubanike sona futhi kwangathi bangakukhonza zonke izinsuku zokuphila kwabo futhi bavuswe ngosuku lokugcina ovukweni ukuba babuthwe ndawonye nezizwe zomhlaba ezihle ngiwe ngegazi likaKristu siphe khona Nkosi egameni likaJesu siyakucela amen. Iphephele lathi futhi wathatha isitsha futhi esedlile ethi lesi isitsha sisivumelane esisha lapho niqhubeka niphuza lesi nimemezela ukufa kwenkosi ize ibuye. Baba sizilini sibamba sibhekisa kuwe isithelo somvini kulobo busuku leli wayini futhi siyakhuleka baba sizilini ukuthi uzongcelisa leli wayini limelele igazi elachithelwa thina eCalvary ngaleli gazi sinokuthethelelwa kwezono zethu ngokukhole emsebenzini ophelele kaJesu Kristu. Qelele kwethu konke ukungakhole kwethu Nkosi futhi sipho ukukholwa nokuqonda futhi senze izinceku zakho Nkosi ukuthi sikwazi ukukukhonza zonke izinsuku zethu yiba nathi baba njengoba sihlangana ndawonye kuleli tafula futhi usibusise kulenhlanganyelo enhle nokuxoxisana nawe futhi kwangathi ungakhuluma ezinhliziyweni zethu futhi usikhombe emsebenzini wethu ezifanele siwenze siphe khona Nkosi ngcwelisa leli wayini ngenhloso elihlosele yona egameni likaJesu Kristu siyakucela amen.